Yeah, kaboom! Hello, Isaiah! Hyman say, 7754! It's Crossroads! Kai Master! Escape! Falcon! X!
They know, won't you?
No, love! X! Hatsamia! Swarms! Wolfriaf, numas, numas! Yes, numas! Yes, you will move!
Andifuna uzibandakanya nabafuna utaluthuku akusuba ndingitshomi xa ngavuma uphuma ebusuku umculo wendabula nam ndandula usula ubuthuku ndandixolela umandedwa nakwiinkqithela zentsuku bebhizi bendihlasela ndabe ndihleli ndizibhalela ndifunda incwadi ndizigelela nakumdali ndibhenela nazintshaba zizingenela zange zilunge kwingqonyela like oscar ndingumthetha kule industry ndikhile ibeat nge-2 minutes phethe umaster kuthiwa ngukhali amajiti kuseni ufike crush ipheli ngetile. Now it's payback time, all you niggas gotta pay. Fuck this gang, gang shit, ain't nothing worth.
Why call it a noimela? Bagqibele isilo kundokhela Kyle Master isubara shayela ndizokuziphindisela back if I have to ngemela mbuye ndisenditshisa ngempela bengade ndihleli ndidwa tshomi zabo zindlika ngenxa yekoyika ndayeka yizoyizwa imandela ndizomela utshaya usila ukuze baze kumamela bendikade ndihleli ndidwa iitshomi zabo zindlika ngenxa yekoyika ndayeka yizoyizwa imandela ndizomela utshaya usila ukuze baze kumamela
dala bendigezela behlekisa ngam esigele bacinga loo nto ndizayivuyela kanti ndonzobabuyela ndoyika noyesigela cause I know ndizogezela ndimane ndikhutshelwa nemela kuthiwa mandikhuphe imali yokhera tishala zifuna uyingena nayo le nto iyazohlula the only choice ngokukulwa ndityiwe kubhulishwa ndijimile ndisezobanyisa uzenzile kakhalelwa so wayisusa uzayimela
wayiqalile banoyimela bagqibele isilo kundokhela Kyle Master isubara shayela ndizokuziphindisela back if I have to ngemela mbuye ndisenditshisa ngempela bengade ndihleli ndidwa tshomi zabo zindlika ngenxa yekoyika ndayeka yizoyizwa imandela ndizomela utshaya usila ukuze baze kumamela bendikade ndihleli ndidwa iitshomi zabo zindlika ngenxa yekoyika ndayeka yizoyizwa imandela ndizomela utshaya usila ukuze baze kumamela.